This is an MUT Radio podcast.
So before nje siya kude angibanikeze nje ithuba lokuthi ke mhlambe ke basitshele ukuthi starting from the introduction, who is in the group? Ngiyabona bathathu mhlambe khona ongekho, and also what is it that each person do?
Asibingelele kakhulu emsakazweni MUT, siyabingelela bathi ke konke kuqala ekhaya, so sisekhaya ke masila ngoba sisemlazi. Igama lami ke Sibonele Sihle ngwakaMthembu, ufounder weqembu Mlazi New Sound. Ubuzileke wathi sibangaki.
Yes,
asikho baningi kasilona iqembu labantu abaningi, njengamanje nje so 5 kuphela.
Okay,
yeah,
thank you so much. Mhlampe kangakhona wesibili ongasitshela ukuthi yena wenzani, wecula i-alto, wecula i-soprano, ungubani nje?
Uzinhla kambili lo khulumayo.
Yes,
mina ngicula i-alto no-soprano.
Mm-hmm. Yes, thank you so much. And then because sibathathu, ngiyathanda nje ukuthi wonke umuntu nje iphimbo lakhe lizawukalela ukuthi yena ke iyiphi role yakhe ku group.
Sanibona.
Yes.
Mina nginguNosiphiwo wakwaMthethwa.
Mhm.
Ngicula i-soprano ne-alto.
Okay. Thank you so much. They are here. We praise the Lord ukuthi noma ke ektshalile amathalente asebenzele ukulunga kaNkuluNkulu.
Amen.
Akukho lula. Siyazi ukuthi ke mangabe usaform a group ke akukho lula. Ingakho ke nosekhanya afisa sondele amtshele nalo amthandayo, asho ukuthi uyafisa nawe singelinye ilanga adumisa uNkuluNkulu njengethalente ukuthi akasondele zomsakaza akwazi ukuthi ke azozicebisa ngeinsiza zabantu asebekhona vele kuumkhakha. So how did you all meet and decide to start a gospel group?
Lento isiza ngokuthi mawazana noNkulunkulu kubalula konke, ngoba yonke into iqale esontweni. So sihlangana ngendlela yokukholwa vele, bese ke siyibone lento ukuthi ayenzeke. One ke sihlangane thina ngesikhathi esinzima se-COVID, which was 2020.
Okay.
Lapho khona ekade kuvalelekile nje, yonke into ivalelekile. Sasizithi kuzingane zingagcwali enkalweni, zenza into engalunganga.
Okay.
Ake sibe sidumisa ngala.
Yes.
Koze kuvuleke.
Yes.
Ngenhlanhla kwathi makuvuleka ke, hawo, senza into abantu abayithandayo. Bayithanda kakhulu abantu into esiyenzayo.
Mhm.
Ngoba sanda khipha nje EP enengoma ezu-3.
Mm-hmm.
Isihloko sayo sithi Ubuhle Bokumazi.
Yeah.
Bese ke ingoma ihamba kakhulu ile kade uyidlala manje, basheshe bahleka, and siyathembisa ukuthi njengamanje sike studio.
Yeah.
Sipheka umunye umsebenzi wabo. Mangabe lengoma isheshe yawusha 100k ngoba 84 manje inenyanga eyodwa lengoma iphumile kodwa ino 84k ama views. So njengoba ino 84k meke bayishaya nje 112 views fast.
Yeah.
Sitetele ezinye futhi ngoba umculo esiwuculayo owabo.
There is a progress.
Yes.
We praise the Lord.
Amen.
So ngike ngathidwa nje ile ilo new lo okhona lana. Yeah,
aba
kudani nibonile ukuthi ungididile kakhulu, angujwayele. It's Umlazi New Sound Gospel Group. So nje, what is the story behind the title of the group?
Mawuthi uyaqaphela amaqembu asemlazi noma amakhwaya asemlazi ane acula indlela ecishifana.
Okay.
So thina okusenza sihluke ilokuthi masicula we accommodate all church denominations, ne?
Okay.
Senza show ukuthi ungatsheni ukuthi sicule acapella bese mawumuntu mhlambe o traditional, so sesikhiphele ngaphandle esiya uthi uyafika ku album nje masikhiphe album.
Yes,
si accommodate wonke umuntu because
everyone.
we are acapella, we are afro, we are anything ongayicabanga ngoba sicula sikhethile nje ukuthi as accommodate wonke umuntu.
Make sure lapha ekhaya ukuthi upartake at 0681608832 ukwazi ukuthi nawe uzihlomulele. Siyazi ukuthi ke as bekhuluma bekhona la senza ke i-table basuye bekhona ke emakhaya, but inkosama akubuza ingane lo mbuzo ngoba siyafisa ukuthi sase kuleli cala leli. Make sure that upartake ke ungene lapha ku WhatsApp line wethu. We are also reachable na ku Facebook page as MUT Radio. We'll be back with the group after the break. Welcome back. If you just joined, we're still in its interfaith table with Umlazi New Sound Gospel Group. Make sure that you partake at 0681-608832 and be part of the conversation. And also we're reachable on our TikTok page, Facebook page as well. So connect on Instagram. Do the right thing when you get there. Go to your react as born in now. Go to your part of the family, as we also have a specific channel for the interfaith. Make sure go to your hand, but we are corner. You are like, I was in J, MUT interfaith on WhatsApp. Mess we are was good to get ube in lane, ya kogonke, oxwe gwenzeka. Spin the footis bamkele, sibabingelele in the name of Messiah.
Amen. Amen. Siyabingelela kakhulu nathi.
Thank you so much. Ukuthi ke nisakhona ke la endlini zomsakazo.
Yebo, siyabonga.
Amen.
Kusami ingane zenu lezi ba. Bathandi nabalandeli be MUT.
Yeah.
Siya performa lekhaya, senza yonke into mawusdinga nje ungalinge nje.
Yes. Nakanjani ngizonikeza nje imniningwane ngoba siyazi bakhona no MC niyana nje nasemshadweni nasentweni eyiningi, so nje ngizolenza nje iqiniso towards the end of the show. So in one sentence, how would you describe the type of music you make?
Our music is multi-genre.
Okay.
Yeah. That is the word for umculo. It is multi-genre because we accommodate every gospel genre.
Mhm.
Yabo.
Yes.
Senzele ukuthi isalukwazi masilalela umculo wethu siyithola indawo. Umuntu omusha, i-artist, lithi ngenhlanhla ke leqembu lethu lilandela nama artist. Ufika kunama artist ndasho ukuthi
yeah.
Hey, umculo wenu uyabona mfethu nihlukile, senze into vele ke senze okuhlukile, because that is why sathi Umlazi New Sound.
Yeah.
It's different. Ngeke uyithole indawo into yethu. Signature yethu nje mase sifikile uyeza nawe ukuthi hayi. Kwangena abanye ke.
Ukuthi nomuntu omusha akwazi ukuthaza ukuthi uyabona ezulwini, akwazi ukuthi aconnect aphinde aphatheke. So that is amazing. That wisdom, I inhale wisdom there. So
amen.
Who is your inspiration mhlawumbe nibukela kuyena noma nje kwaba inkosi?
Fethu asinayo umuntu esibukela kuyena, sibukela kuthina imuva lethu ukuthi besinjani izolo, sifuna ukuba njani kusasa. Ngenhlanhla ke sesisebenze nanqwaba ama-artist amakhulu, ngoba kwi one man show nje sike sayosebenza no-Ayanda Ntanzi. Vele ke khona elakithi artist lamaskande kuthi ubahube bakhona nje abafowethu baningi esisebenza nabo othwasale khansi baningi nje mfethu ngabala kushonela.
Yes.
Yeah.
So were there any challenges you came across nisasungula nje nasendlela ezinisaqhubeka?
Yes. Maningi. Angithi ke into mayisebenza usuke uzoyibona ngokuthi ibe nama-challenges. Angithi usathane is very clever.
Yeah.
Into mayithula akayithinta, akasondeli nakusondela eduze kwayo. So up until kube khona into ephathekayo, afuna ukuthi naye igama lakhe livele nje ukuthi ukhona.
Yeah.
So nathi ke kube khona lawo ma-challenges nje ukuthi sithi siyasungula. Abanye baphunguka endleleni ngoba udebendlela uyazike. Umphako uyabola ngoba udebendlela. So that is a challenge sibe nayo nje. Ngenye cha esivele kade siyilindile.
Okay. So kahle challenge nje ukuthi kuhamba kuhambe. Mhlawumbe kuse kwenziwa ama distance ukuthi niqhamuke endaweni ehlukile, noma mhlawumbe ama commitments empilo.
It's the journey. The journey itself sisi it's challenging.
Okay.
Now mawuzongena kwi-journey ungekho fit enough, uzosala endleleni njengane nto ethi manisuka le Thekwini kune-marathon makuyiwa e-Maritzburg, inqwaba isala endleleni ngoba suke ngekho fit. Now you cannot start anything ungekho fit. Mawuqala noma fana ne-relationship nje, makuthi umuntu ongena kwi-relationship mawuthi uyazama vele uzohluleka, kodwa mawungena kwi-relationship usuthi cha ke le ngizoyithatha nenkinga zayo noma ngabe yini ehlangana kuzokuzohamba ibangela ide. So nalana ke kuyenzeka nje ungene kube khona umuntu ongena to join umusic kani uzozama nje uzofuna ukubona kuyenzeka yini. Athi afika iyaphambana la nendlela enza ngayo, ngoba phela mawukholwa sisuke sinezinto esizexpectile ukuthi kholwa ungabi ungasondelani nezidakamizwa, yabo sizoba nezinto esizexpectile ukuthi kuyathandazwa lana yabo, kuyadunyiswa. So mase sivusa lonto, uma ukuthi bowuvele uzoziphumela
Yeah.
Khuleke uzosiphumela la. Ngeke size sikhombe thina wena uzobona uzikhumulela icathulo.
Journey is a journey.
Journey is very hard.
Yeah, we praise the Lord. So now ke sizohamba siye eDolo and then sikwazi ukuthi ke sithole ke the details bese uyakwazi ukuthi unikeze ke abalaleli the word of wisdom. But before sikwenzeke before sihambe seyitolo kukhona namo khona ke in my heart engithanda ukuthi ke ngikubuze ukuthi mhlambe ukhona engingathanda ukuthi ni collaborate with engingathanda ukuthi ke nicule naye mhlambe siye phambili kwenu noma you guys are okay the way that you are.
We definitely are okay. Kodwa kungasithokozisa ukuyokwenza because njengamanje sisisa concentrate kakhulu emculweni oyistal sesayoni sakudala not leza manje.
Okay.
Sayoni sakudala so singakuthokozela nje ukuzibona sibamsene ne Joyous. Sibamsene nayo nje.
Okay.
Engoma noma eyodwa.
Okay. Hayi kuzokwenzeka. Kuzokwenzeka. Siyazi balalela.
Yeah. Yes, sibela. Yeah. Siyabonga.
Yeah.
MUT Radio. Let's keep MUT honest and safe. Report harassment, intimidation, or any unethical behavior. Call 0800-228-999 anytime. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Welcome back. If you just joined, we are still here with the New Sound Gospel Group. Siyathanda ukuthi basinikeze ke just the final word. Siyazi ukuthi abanye ke bayabathanda bakhona ke laphaya emakhaya. Bayabathanda nje bayabazi abasemlazi and bala isikhungweni semfundo namandla. Mhlambe ke sibanikeze nje ithuba ukuthi ke bangathini ukuthi usafisa ukuthi azongena emkhakheni kodwa unama fears ngoba ubabonile abanye belimala angafuni ukuthi avele ngengoma eyodwa emva kwalokho angaphinda vele. Mhlambe ungathini nje njengesisekelo before hamba ongena emculweni.
Ngathi nje kulula ngingathi nje kuyena umuntu ofisa ukuqala anything related to music aka ngayiqali ngoba ebone umuntu noma iqale ngoba efuna ukufana nomuntu thizena.
Yes,
akube ne feeling because into umculo uqala ngoku notice ngathi wena mangabe kukhona umuntu oculayo ofile ngazathi konte wrong ayenzayo. That is where ke ofana ubone khona ukuthi I'm an artist sengaqala ke ngiyoqala into but kunanoma yini ozoyiqala you need to know ukuthi there are challenges uma uzoyiqala ngoba uthi ngifuna ukuzama ngizobona uzohluleka vele.
Okay,
so anything iqale uthi yabo la ngizohamba futhi uvela uzibone so vele na unama yabo nje isizwe sizilile njengamanje sihanjelwe inkosi yamagcokama kwi industry of music. Ziboneke ukuleliya level ukuthi nami makuthiwa content ekile kumina nami ngifisa ukukhulunywa nami ngalapha nangapha kukhuluma ama artist e gospel yabo hayi ukuthi uqale uthi uthi wena ngiyazama because uzohluleka mosothi yazama ngithi ngizoyenza lento ngifuna ukuba ngaphezulu owami umgcwabo makuthiwa kumgcwabo awu ngaphezulu kwenkosi yamagcokama.
Yeah,
yabo.
Yes, kubalekile.
Yes.
Be unique. Mase uyakwazi futhi ukuthi ke embrace ngokukhuthala lokho ke oyikho. Yes.
And
the details mangabe khona ofisa ukuthi ke mhlawumbe yanithatha ngazi noma niyakwazi uperform mhlawumbe emshadweni, unandisa emcimbini, ukududuza emncwabeni noma ke nje ukhona uMC phakathi kwenu, sicela kunikeza nje abalalela ama details wenu bakwazi ukuthi babe writing up.
Thina ke bazalwane siyatholakala yonke indawo si uma ufuna MC uyamthola uma ufuna inkonzo ezine sound uzosithola sizofika worship teams khona yonke indawo sikhona.
Okay.
Ayikho into esingayinikwanga kuleli qembu yesiqembu elingalona labantu abaningi kodwa yonke into ikhona asishodi ngalutho.
Thank you.
Siyatholakala emshadweni mina ningwane ke ilula. Social media wazi uvela ubhale nje uthi umlazi New Sound ungakhohlwa New Sound because umlazi nokwathi umlazi hey
baningi abazovela. Yes,
but makwathi new so vele ke so ngihlungile ke mina kulapha.
Yeah,
uzothi umlazi New Sound Gospel Group then uyangithola.
Yeah,
bese kuzoba inamba ke.
Yes,
engitholakala kuyona ethi
081 507 3285
081
0815 07
3285
3285.
Sitholakala kulo number ke mhlambe to add kule anti motivation ayikho into zoyiqala ingenayo foundation kaNkulunkulu.
You need isisekelo esifanele.
Ngeke ke lapho uhluleke ngiyakugaranta ke lapho ngoba kuna noma yini ozohlangana nayo wena ugayidwe izwi lenkosi ngoba uzothi ma uxakeke endleleni uvula iBhayibheli lakho ubuze. Noma ngaloku ungazi lokho uyoligugulisha iverse uvele iBhayibheli uma wavele walivula nje surely uzovula endaweni eright khululeka.
Thank you so much. There was the New Sound Gospel Group ababekhona ke la endlini ezomsakazo. We praise the Lord ukuthi ke bazihlungile, bazihlunganisela ukuthi ke bona bazomdumisa uNkulunkulu with their talents, i-talented uNkulunkulu abekile kubona bazolibuyisela enkosini yenkazimulo. So ke we praise the Lord about that. We also encourage labo abasafisa ukwengena ke kwezomkhakha. Ushilo ke umholi weqembu ukuthi ke kubalekile kakhulu ukuthi ke isisekelo sakho sibeke ilo ozomdumisa isekelo sakho siqinile sibe FM enkosini ukuze ungeke uzudike ibaleke endleleni because indlela kuyenzeka ibe yinde uma ngabeke iyinde kungabula umphako kodwa kubonakala ukukhuthazela kubonakala glorification kaNkulunkulu ngempilo yakho kuthembeka nje ngasekuqaleni wenze nje okufanele uzondle ngoNkulunkulu umbheke nje uNkulunkulu icharacter yakho ivume uyivumele ibe well transformed enkosini ukuze ke uzokwazi ukuthi ke uphile in the name of Messiah saphuthuma ke eitolo bese ke siyaphuma ngendlela ke a right ngendlela ke a bright akithi umlazi ngi gospel group bakhona ke la nami ngezwe ke manje ukuthi bayang recruiter into yenzakala nje la endlini zomsakazo ayijwayelekile iyamangalisa siyambonga yakho uNkulunkulu ke ukuthi ke bamdumisa ke abantwana bakhe ngendlela zonke nje bakushiyo lapha to the book. Is it the book of Psalms? Lapha ngasegcineni Psalms 150. I think 150 verse 6 edithi ke konke ukuphefumula uMakdomisa uJehova. Kuyo leyo chapter mase kuyabhalwa ke konke ukuthi ke abanye ngamasimba lancincithayo, abanye ngezigubhu nemtshingo. Ngakho konke nje ongamdomisa uNkulunkulu umhalalisele noma nje umngcwelise ukuthi ungubani make sure ukuthi ke lokho kusandleni uyakuphelelisa. Kulo ke ihubo lokudumisa sinabo ke abalaleli bethu the interfaith family abafakazayo ukuthi kuyasikho sodwa but bakhona ke bakangenathi and they are partaking kuyo ke uhlelo uNontokozo Mbokazi, thank you so much for being part of the family. Thabiso Wisdom, Wanele Lushaba, uSamuel Yukaganda, Agada uMthobisi and Kunene uNkosana Ndaba uMagoba Jangase, thank you so much for being part of the family. USipho Mhlongo zakwethu bakithi siyabonga. USifiso Mjiyako, thank you. uZandisiwe Mphele siyabulela. Silindile Ngobese awu umholi bakithi siyabulela kakhulu. Bongeka uKamanzini Sosibo siyabonga kakhulu. Umgcini Manyoni uMenzi Mkhize no love more bakhona ke bayafakaza ukuthi indeed they are part of the family and they're partaking and they love ukhonza ke uNkulunkulu we interfaith ngoba uNkulunkulu ke accommodative ube khona ke la i guest yethu umholi ke with the sound with the Mlazi New Sound Gospel Group uyakufakazela ke naye lokho ukuthi hayi ivangeli abalihambisi ke ngomuqa nje owodwa kodwa wonke umuntu ngokaNkulunkulu wonke umuntu umele ukudumisa uNkulunkulu comfortable so ke bayenza ke indlela ke siyambonga kuNkulunkulu ke ngalokho ukuthi ababanga selfish ababanga ke umuqo owodwa kodwa bakwazile baba accommodative kubantwana bakaNkulunkulu bonke bazizwe bamkelekile bazizwe ke besekhaya siyabulela nje ngendlela ke emangalisayo siphuma kuona ke ama comments make sure that you partake as well at 0681608832 and be part of the family. We are reachable on our WhatsApp channel as EMUT Interfaith. Let's just take again ingoma yabo ngoba bafike seyiphela and then baseke siyangena ke nge Word of Wisdom with BTG Patrons abazobekhona ke khona la.
This is an EMUT Radio podcast.